precious name in the game, ladies and gentlemen. And care my kid do. Only job. Yo boy, yo mums. Let's go.
We suck a man and we web on a week a kumti man. Baby Vendela Paduze. Deep on in Vela man no name. We suck a man on some Vela Batu Veva Tamba. Bafuna Vanka de Kata. I'm a meat, Kala Vela Kanyi Paka. Baby Nive Savo. Avaleti de tu a me muli si keti. Siva Siva. Baby Nive Savo. Peso Kamba Sunga wa me kuli be me kapu. Tiwe ni nacho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na
stress. Yo, fresh name in the game, ladies and gentlemen. Beauty yako sufo singa. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, umu mochi for Montico. How I can't breathe on a bushiko. I just be thinking about you. Ndato tela less I found you. Kirije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fewa di pesha. Self esteem unizale tavesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kabama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Peso kamba sunga wa meguli be makeupu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nasho. Chimubili ni jola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufosinga. Niwe alo.
No filter but ile langa. Biti yako feka ile landa. Awesula koneli weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwete shasa na mukongola. Abana siri asati mwanda wadibiali kama kava pavembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elwa I beauty wakamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda vama kamba.
You a baby ni besa. Aba leti tetu wa memuli siketi. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wa mekuli pe makeupu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apachano chavuta. Na magelo apamanje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena wambo ende anakunganga. Apamanje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bawuzi.
Iwe ni nacho.
Ono libe na makeup. They can't compete. Baby atishata fu. Wabafewe kata kwa wana baka fu. Baby you.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chue mpala cha wanyama. Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up? Uri Jabba.
When you're not sure.